SBS Radio.
Brenton Tarrant oo lagu soo eedeeyay dil ayaa ka soo muuqday video isagoo wali ku sugan xabsiga lagu hayo ee waqooyiga Auckland. Qaybta dadweynuhu fariistay ee maxkamadda ayaa waxaa buuxiyay xubno ka tirsan bulshada muslimiinta iyo wariyaal adduunka oo dhan ka kala yimid. Ninkan oo 28 jir Australian ah ayaa u muuqday mid degan intii dhageysigu uu socday oo dhan, isagoo ay ka muuqatay inuu aad u dhageysanayay hadallada maxkamadda ka socday. Tafasal Alam wuxuu ku sugnaa masaajidka Linwood maalintii dadka lagu laayay.
It's very emotional, and you know, my Allah's 50 friends whom I used to see in the mosque.
Dareenkaygu aad buu u sareeyay. Waxaa naga baxay 10 qof oo qaarkood aan maalin walba masaajidka ku arki jiray. Waxaan rabaa inaan arko sida uu dareemayo kadib markuu dilay 10 qof. Sababtaas ayaana halkan u imid. Qaar ayay ku adkaatay inay caradooda xakameeyaan. Umar Nabi, aabihiis Xaaji Daud Nabi, ayaa lagu dilay masaajidka Al-Nur.
He's not a victim, or he is the man doing all of this. He should get what he deserves, you know.
What's your impression?
Isagu dhibane ma aha. Isaga ayaa dadkaas oo dhan laayay. Waa in la mariyo waxa uu mudan yahay. Waa inuu xirnaado, weligiisna aan la sii dayn. Waqti dheer ayay maxkamaddu qaadanaysaa, marka ma doonayo inaan mar kasta imaado. Ma jiro qof raba inuu maalin walba yimaado. Laba ka mid ah qareemada Auckland, Shane Tate iyo Jonathan Hudson, ayaa matalayay ninkan eedaysanaha oo markii hore isagu sheegay inuu isagu isu doodi doono. Xaakinka maxkamadda sare ayaa amray in Tarrant lagu baaro inuu qabo xanuunada dhimirka iyo in maxkamad la saari karo iyo in kale. Xaakinka ayaa sheegay inay tani qayb ka tahay nidaamka caadiga ee la raaco ee aan si kale loo qaadan. Waxaa lagu celiyay xabsiga, wuxuuna maxkamadda ku soo noqon doonaa 14 June. Xaakinka ayaa sidoo kale sheegay in warbaahintu ay xaq u leedahay inay weriso dhageysiga, laakiin wuxuu diiday codsi ay sameeyeen warbaahinta New Zealand iyo kuwa ajaaniba oo doonayay inay iyagu duubtaan codka, sawirada iyo videoga inta dhageysigu socdo. Ilaa iyo hadda wejiga ninkan waa la qarinayaa. Chris Galvin oo professor sharciga dhiga ayaan weligiis hore u arag case-kan la mida, laakiin wuxuu sheegay inuu kalsooni ku qabo nidaamka garsoorka New Zealand.
As far as murder is concerned, we've seen nothing like this in the context of New Zealand criminal justice system, but I think the justice system.
Marka laga hadlayo dil, waxaan oo kale wali laguma arag nidaamka garsoorka New Zealand, laakiin waxay la tahay nidaamka garsoorka iyo maxkamaduhu ay diyaar u yihiin inay hawshooda gutaan. Dhanka kalena, muadinka masaajidka Al-Nur ayaa sheegay in diiradda ay saarayaan dadkii dhibaatadu soo gaartay ee aysan iyagu eedaysanahan amudnaan weyn siinayn. Israfeel Hussein ayaa sheegay in masaajidka dad badani ay u yimaadaan si ay dhacdadii dhacday uga tacsiyeeyaan.
People come from far of the world only for one thing, say sorry, nothing else. They're spending their valuable time living off from the work and everything, leaving their family. Just come here, say, we are sorry, brother.
Dadku waxay ka kala yimaadaan adduunka oo dhan, hal arrin ayayna u yimaadaan, iyagoo waqtigooda qaaliga ku soo lumiyey, iyagoo ka soo baxay shaqooyinkoodii iyo qoysaskoodii, si ay u yiraahdaan waanu ka xunnahay walaalayaal, waana idin garab taaganahay, waana mid naga farxisay, waana sababtaastaan u noqonay bulshada xoogan oo midaysan. Dadka soo booqday waxaa ka mid ahaa arday ka socda iskuulka Fungrabath oo ku yaal waqooyiga Auckland. Seamus Kelly ayaa sheegay inuu ku farxay sida masaajidka loogu soo dhaweeyay. Waa dad aad iyo aad u naxariis badan oo gacmo furan nagu soo dhaweeyey, annaguna waa inaanu taageero u muujino. Wax yar ayay naga bareen Islaamka, ayuu yiri.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.